iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi no mwanya w'ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nchote y'ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi kwa kabiri nk'uko bisanzwe buri cyumweru n'umwe hariko w'abagore n'abakobwa kuri radio yanyu. Turaganira ku burere bw'abana mu muryango. Mu bihe bya kera abagore babaga bitezweho ibintu bitandukanye n'ibyubu. Inshingano zari zitandukanye n'iz'abagabo, ariko ubu haje impinduka mu mibereho ya buri munsi yatumye n'izo nshingano zihinduka. Abakobwa cyangwa abagore kera umwanya wabo ahanini wari uri mu rugo, aho bagombaga kwita ku muryango mu buryo bwihariye, harimo gusukura, guteka, kwita ku mugabo, kwita ku bana, kwita ku matungo magufi, kuvoma, ariko nanone batibagiwe n'ibindi bikorwa byo hanze y'urugo, harimo guhinga, gutera intabire, kubagara imyaka, guca ubwatsi, kwahirira amatungo n'ibindi. Ubure n'inshingano z'umugore zaragutse cyangwa se zariyogereye nk'uko buri wese abyibonera. Umugore asigaye ari mu mirimo itandukanye hanze y'urugo. Uyu munsi turi kumwe n'umunyarwandakazi Barbara Homohoza. Afite uburambe mu bijyanye n'itumanaho, ni rwiyemezamirimo, yanditse igitabo yise Shaped. Ni umubyeyi, hakaba n'umwe mu bantu bakurikirira hafi ibikorwa by'uburere bw'abana mu miryango, ndetse anatanga ibitekerezo kuri ubwo burere mu buryo butandukanye. Ni byinshi rero umuntu yamuvugaho, ariko reka mbe ndekeye aha tubanze tumwakire. Ibindi mwifuza kumenya muraza kubimwibariza. Barbara, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, nje ni kutwakira.
Mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo.
No kuri murakoze cyane.
Ye, umuryango ni ikintu gikomeye kigomba gusigasirwa. Yemwe nawo ni yagenye iminsi itandukanye yo kuzirikana ku muryango. Nk'uko itariki ya 15 y'uko kwezi kwa gatanu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe imiryango. Reka rero twibande ku ishingiro ryawo, ababyeyi n'abana. Hari byinshi umuntu yavuga ku muryango, ntitwakwibagirwa rero, ntitwabivuga byose ngo birangize tubirangize mu isaha imwe gusa. Akaba ari yo mpamvu nifuje ko uyu munsi twakwibanda ku ruhare rw'ababyeyi bombi, kandi avuga bombi atari umwe gusa mu burere bw'abana mu muryango. Ariko Barbara, mbere y'uko tubiganiraho ku buryo bwimbitse cyangwa se ku buryo burambuye, ndagira ngo ubanze tubwire muri make kuri wowe uko ubona inshingano z'umugore mu muryango zihagaze muri iki gihe ugereranyije na kera.
Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye mu buryo icya mbere ndagisubiza nk'umwe uriho iki gihe, uri mu muryango w'uyu munsi, mu gihe hari n'abari mu miryango y'imyaka yatambura.
Yego.
None reka ngisubize rero nk'uri mu muryango w'uyu munsi, nk'umubyeyi mu muryango w'uyu munsi. umuryango uyu munsi uratandukanye cyane cyane n'umuryango wahozeho kubera ko ubuzima bwagiye bushinduka ubuzima bwafashe ishusho itandukanye niyo yari iriho igihe cya kera nk'uko watangiye ubivuga umubyeyi yabaga ari mu rugo akarera abana agakora imirimo yo mu rugo wenda umugabo we akabakorera hanze cyangwa se bafatanya mu guhinga uyu munsi biratandukanye cyane n'iyo shusho ku ruhande rumwe ariko hari naho byendaguye bitewe naho turi reka mvuge ngo ku rwacu ruhande nk'abanyafurika cyangwa se abadukurikiye bo muri Afurika bo mu Rwanda b'i Burundi muri kano karere k'ibiyaga bigari ndetse yewe n'abadukurikiye bo muri diaspora ariko baturuka muri ibi bihugu hari ukuntu imiryango yacu yari ifite umuco igenderaho nubwo haje iterambere uwo muco ugifite ukuntu ukomako mu muryango ariko hari ibyo tutakwirengagiza ntabwo twakwirengagiza ko haje iterambere iterambere ridutegeka ridutegeka kugira ibintu bimwe na bimwe duhindura byahozeho kera ariko ubu tubihindura kuko turi mu iterambere cyangwa se dufite ibyo twize reka rero ngaruke ku kiganiro cyacu aho cyubakiye umudamu n'umwana iterambere ry'uyu munsi riratubwira ngo kandi biranakwiye riratubwira ngo umwana w'umukobwa yarasigaye inyuma reka umwana w'umukobwa tumushyire mu ishuri yige umwana w'umukobwa nawe ahabwe amahirwe nk'ayo basaza be bahabwa umwana w'umukobwa nava mu ishuri akiga nava mu rugo akajya ku ishuri akiga agakora ibizamini agatsinda akiga akaminuza agashaka akazi si n'ibyo gusa umwana w'umukobwa tumuha amahirwe nawe abe yaba rwiyemezamirimo nawe abe yacuruza urumva ko ishusho y'umuryango y'uwo munsi beje yamaze kwinjira mu mpinduka zitandukanye n'iz'ababyeyi bacu cyangwa basogokuru banyogokuru bagenderagaho uwo muryango rero ufite umudamu nawe wazindutse ajya mu kazi kuko donko w'umwana w'umukobwa yize yarangije kwiga yabonye akazi yateye imbere aje gushaka amaze kubaka urugo ariko akomeje inshingano ze mu kazi yewe ashobora no guhabwa imyanya y'ubuyobozi nawe rero ni ukuvuga ngo arazinduka mu gitondo ajya ku kazi arataha saa mbiri nawe avuye mu kazi kimwe n'umugabo we bararushye ntabwo ari butahe saa mbiri ndabivuga muri context cyangwa se aho turi muri Afurika kuko twe tugira amahirwe nimba nabyita amahirwe tuba dufite abadufasha imirimo yo mu rugo arataha afite abamufasha imirimo yo mu rugo ariko wenda bari muri diaspora ashobora kuvuga ati ibyo bintu se shaho
ayo mahirwe ntayo dufite
ayo mahirwe ntayo mufite mbese mutaha mwese muva mu kazi kandi mwese mujya no mu zindi nshingano zo mu rugo ariko twebwe aho turi rero arataha nawe arushye arataha ashobora gutaha yewe ntanabone ko ajya muri devoire z'abana urumva ko umuryango wahindutse umuryango warahindutse inshingano hari ahubwo njya mbona ko zishobora gusa nk'aho zagiye zihinduka kuko noneho nawe wa mudamu ufite urugo nawe afite inshingano zo gukora nawe akazana amafaranga mu kubaka umuryango urabyumva
rwose turaza kubigarukaho turaza kubigarukaho ibyo nabyo
ibyo turaza kubigarukaho rero umuryango w'ubu warahindutse umuryango w'ubu jyewe nkusubirijemo rero nk'uko natangiye mbivuga ngo ndaheraho ndi uyu munsi ndasubiza bijyanye n'ibyanjye uyu munsi uyu munsi ndi rwiyemezamirimo ni ukuvuga ngo nanjye mbyuka njya gushaka amafaranga namara gushaka amafaranga nakoze ibiraka nakoze nanditse igitabo se nagurishije nagiye nta ayo mafaranga nanjye ndayazanye mu muryango wanjye nanjye ntanze umusanzu mu bifatika ubungubu hari ibyo umumama w'icyo gihe kera akora jye uyu munsi ntashobora gukora mu buryo bw'ubwo nari maze kuvuga umumama wa kera yabaga yatindanye n'abana abana batashye bamusanze mu rugo yabakarabije yabagaburiye yabaryamishije yamenye utuntu twose twabo nta nubwo ndabaga afite n'abamufasha imirimo
njyewe
hari imirimo nsaranganya n'umufasha imirimo kuko nshobora kuba nicaye umuntu akampamagara ati hari diri nkuboneye cyangwa se hari akazi nkuboneye ariko ndashaka kuguhuza n'umuntu uzakaguha
ukanyaruka
nkaba ndanyaruka ako kanya kuko iyo ukora mu bintu by'ubucuruzi nanone nk'ukora muri biro ashobora kukubwira ibye ageye nk'umushabitsi amahirwe ntabwo aboneka buri gihe guhura n'umuntu nk'uwo ntabwo biba buri munsi ngo mvuge ngo buri munsi sindi buboneke ngo mubwire ngo ejo tuzabonana uwo muntu rero akaguhamagara urugero rutoya nihereye nk'uko nakubwiye ngo ndahera kuri jyewe aho ndi akakubwira ati uri hehe ngwino nguhuze n'umuntu uzaguha akazi ukwezi gutaha ubwo nimba ari ukugaburira abana urahita uvuga uti nk'abana reka mbe nsohotse mbaje umukobwa ugufasha uturimo two mu rugo akagufasha hanyuma ukabura byinshi bitandukanye cyane n'umubyeyi wo muri za 50 za 40 yewe na 60 ntabwo umumama w'icyo gihe wamubwira ko wari urimo ugaburira abana ukabasiga ku meza ukajya gushaka amafaranga ngo azabyumve
ariko ubwo bisaba nanone ko wa umuntu umufatanyije urugo nawe ashobora kuba hafi icyo gihe cyangwa akanabyumva ko ugomba kugenda
nibyo bya bindi nakugiye ibintu byarahindutse nicyo kiganiro turimo ni ukuvuga ngo n'ingo zubakwa iki gihe zirasabwa kugira nimba nabyita nosiyo cyangwa se gufunguka mu mitekerereze kuri izo shanjima izo mpinduka zagiye ziba izo mpinduka zagiye ziba nakuvuga ngo basaza bacu badushaka tukaba abagore babo abasore abagabo nabo imiryango y'uyu munsi itandukanye n'imiryango y'abasekuru
bahinduka mu myumvire
byagiye bihinduka turimo kugendana n'igihe n'iterambere ritwihutisha ni ukuvuga ngo imiryango yagiye ihinduka muri dynamics nimba nabyita dynamics imimerere yayo ku buryo nawe mushobora kuba mwicaranye ku meza ukavuga uti ndasohotse akavuga ati nta kibazo sohoka ndasigara ntamika abana urasanga nabaryamishije ahubwo ntasigara avuga ati ugiye kubonana nanjye
iki kiganiro rero ni ikiganiro abakunzi b'Ijwi rya Amerika bakunda cyane kandi bakunze gukurikira bakifuza kuganira n'abatumirwa ubu batangiye kutwandikira baduhaye nomero zabo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze tubakire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu uwo duhereyeho ni izina ntago ryuzuye ariko yanditse ngo Rema Oji Uranyumva? Yego, izina ni inde ko udituzuye? Ntago numva icyo uvuze?
Ntago tumwumva neza.
Yewe, egera telefone kuko ntago turimo kukumva.
Irankunda?
Yego. Urahagana he?
Yari kabuga.
Yego. Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa? Ijambo ni ryawe. La telefone ye iracitse. Turaza kongera tumugarure Irankunda Eric. Kwakire noneho Erikovic Mukunde uranyumva?
Yego
neza uragana he wowe
mu Rwanda Kigali?
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nkunda kubaza cyangwa igitekerezo?
Yego,
ubona abenshi bizigiraho ugasanga ubwo barabisigira abana abakozi abana ntibitabweho kandi babikwiye ikinyuranzero ubwo numva ntabwo ari gukurikira amafaranga cyangwa business runaka ukwiye kwita ku bantu bawe kuko barababyaye abo bakozi ntabwo ari bo babashinze ni umwanya wabo wo guha abana ubukemura inshingano zacu nk'ababyeyi
yego ye reba retse kugenda maze kwibariza umutumirwa wacu yenda nawe yari kubikwibariza uravuga uti ni inshingano z'ababyeyi kurera abana kandi kuko nibyo ntabwo abakozi aribo bakwiye kurera abana ariko se yaratubwiye ati mbonye ikiraka kandi abo bana nyine bagomba kubona n'ikibatunga n'ikizabafasha mu kuriha n'amashuri n'ibindi nk'ibyo ati iyo bambwiye bati hano hari akazi hari ikiraka nkuboneye cyangwa se hari akazi nkuboneye ahita agenda nundi kandi byamubaho wowe ibyo bibona gute
yumvikana ariko ntabwo ukwiye kuba wabigira akamenyero ngo runaka umwanya ubure wo guha abana bawe kuko babara abawe birumvikana n'umwanya ukenewe wo guha abo bana bawe mukaganira ukabagira byinshi cyane ukabagira izo nama uburere bwawe bagucura uburyo abana hari byinshi bigira
kubabyeyi
batoza nk'ababyeyi nibyo bafata hari ibyo badukuraho nk'imico runaka imibereho se na wa mwite bakwiye gutozwa
ko
gukora rero ibyo byose babikora ku babyeyi ntabwo bazabikora ku bakozi baba babasigiye
ye ndagushimiye cyane mukunde reka numve icyo umutumirwa nawe abivugaho Barbara igitekerezo cya mukunde
hari ikintu mukunde avuze kandi gikomeye iyo urebye ubu ngubu usanga imiryango myinshi yego twagiye mu kazi yego twagiye mu gushaka imibereho abana turabibagirwa icyo ntabwo nagihakana ni ikibazo gihangayikishije usibye natwe turimo turakorana ikiganiro n'abadukurikiye n'imiryango itandukanye n'ibihugu byacu iyo birebye ingaruka ziva mu burere bw'abana mu miryango bihangayikishije igihugu cyacu ndavuga u Rwanda bihangayikishije n'ibindi bihugu ntabwo navugira ibindi bihugu ariko nzi ko mu Rwanda harimo ikibazo cy'urubyiruko n'imikurire y'abana ubungubu nkavuga ngo reka mbivuge mu cyongereza ndabishyira mu kinyarwanda
none ko n'uyu uvuga mu cyongereza batari bubyumve gerageza kubishyira mu kinyarwanda
ndabishyira mu kinyarwanda humura hari imvugo mu cyongereza ivuga ngo too much of everything is not good ngo iyo ukabije ku kintu ntabwo biba ari byiza iyo ukabije kugutanga inshingano zawe nk'umubyeyi uziho undi muntu utari umubyeyi w'umwana bigira ingaruka zikomeye ku mwana kuko umwana aba akeneye kugira umwanya n'ababyeyi kandi nimvuga ababyeyi ntabwo mvuga mama gusa ahubwo n'umwanya na papa kuko harimo ukuntu tujya tuvuga ngo papa ari mu kazi papa ari mu kazi papa ari mu nama papa yagiye aha papa yagiye aha nanone tori ugasanga abana baratsindana wenda bashobora gutsindana na mama ariko papa ntibamubona papa ntiyamarana umwanya nawe noneho twagera ku byo twarimo tuvuga ugasanga ahubwo noneho abana ntibabona papa ntibabona mama bararirwa n'umukozi ibyo ni ikindi kiganiro cy'undi munsi nkemerana na mukunde yuko inshingano zacu zo gutsindana n'abana guha abana umwanya tubiharira abakozi cyangwa se abatantine baba mu rugo abatonto baba mu rugo umwana ntakubone ntakumenye ntakumve umutima we ntuhuze n'uwawe yigira ingaruka zikomeye cyane ku mikurire y'umwana ku myigire ye mu ishuri n'uburyo azabana muri sosiyete kuko abana ibintu byinshi by'ibanze nitwebwe babikuraho ariko mvuze kuko nari nahereyeho imiryango yarahinduye umudamu ashobora kuba ari umukozi ashobora kuba akora ataha saa moya z'ijoro cyangwa ataha saa mbiri za nijoro ashobora kuba ari umuntu uwo akora muri biro mu biro ahantu hakaba n'undi w'umushabitsi ucuruza hakaba n'undi urimo kwiga iyo arimo kwiga muri kaminuza kugira ngo ejo azarebe ukuntu yashaka akazi kisumbuye kuko afite ibyo bibaho yewe nkavuga ngo reka duhurire hagati ejo reka duhurire hagati havuga hasi ntabwo kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere ntari mu rugo ngo kuva ku ambeze za ku ambere mama ntaba mu rugo
tubga ba yaragiye he koko
kuva ngoje ku ambere kugeza mu kwa 12 uwo ni mama uko tuvuge na papa ariko na papa kuva ku ambere kugeza ku ambere arava mu kazi ajye guhura n'ishuti ze bashaka kuba bafite ahantu basohokeye kuva ku ambere kugeza ku ambere abana ntibabona papa devoire ni mama uzibakoresha mama niwe umenya imyenda yacitse mama niwe umenya imyenda ibura mama niwe wabagaburiye abana barabona mama buri munsi nijoro nta papa babona papa aza baryama papa bamubona kuri weekend
ngenda nabwo akaba yasohotse
eh
ngenda nabwo no muri weekend akaba yasohotse umwana akabyuka isa yagiye akaryama isa dahari no muri weekend akagira aho agana
akajya muri sport kwa gatandatu mu gitondo cyangwa ku cyumweru mu gitondo bakamubona nka dimanche ku cyumweru gusa basangira saa sita wenda ifunguro rya sasa cyangwa kwa gatandatu ifunguro rya sasa ariko byarangira wenda bagahita bajya mu bukwe umugabo n'umugore abana bakaba barabasize beja uwo mwanya hari byangiritse mu mwana kuko umwana akura yigira ku babyeyi bombi navuze urugero rwanjye nti nshobora kubona umuntu mpamagara ati ngwino aka kanya duhurire hano hantu hari umuntu ngiye guhuza nawe arashaka serivisi zimeze ukwezi gutaha ariko rero ibyo natwe ntibihoraho ndakoresha urugero rwanjye ntabwo bihoraho ntabwo ari buri gihe nshobora gusohoka saa moya z'ijoro saa mbiri ntabwo ari buri gihe ikindi muri iki gihe turimo iyo uzirikana uburezi bw'abana uzirikana imibereho myiza y'umuryango ntabwo utekereza amafaranga uzana mu muryango gusa ugomba no kureba imibereho myiza y'amarangamutima mu marangamutima by'uwo muryango ni ukuvuga ngo nimba mu cyumweru kimwe hari umunsi umwe cyangwa ibiri natugize inama iri butume ntaha saa moya indi minsi yose mbona ko ntari butahe saa moya saa kumi kuko ndikoresha saa kumi n'imwe abana barataha bava ku ishuri basanga mu rugo urabyumva icyo nshaka kuvuga
ni ukuvuga ko buri wese mu kazi akora agomba gushaka uwo mwanya w'abana
ugomba gushaka umwanya w'abana ugomba gushaka umwanya w'umuryango hari n'ibindi tugira tutajya dutindaho ariko nabyo bigira ingaruka ku miryango ugasanga nk'umuryango ubu turacyari mu minsi yo kwibuka iminsi ijana ntabwo turagira ubukwe bwinshi ariko reka twinjiremo mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani ejo ni haba hari ubukwe byibuze muri wa gatandatu buri wikendi cyangwa muri wikendi ebyiri mu kwezi b'abana mutabonanye mu mibyizi b'abana mutaganiriye b'abana uticaranye nabo ngo wumve uko imitima yabo itera kuko utaha bajya kuryama ukazinduka ugenda nabo biruka bajya ku ishuri noneho na ya wikendi bakakubonye buri munsi mwagiye mu bukwe mwagiye muri dote mwagiye muri resepusiyo mwavuye muri resepusiyo mwagiye gutwikurura hanyuma ku cyumweru muzindutse mujya gusenga abana bagakura batababona kandi muri ababyeyi kandi abana batari imfubyi niyo mpamvuga ngo reka tubihurize hagati turebe tuti akazi kanjye nk'umugore nimba nkora hanze ntari umumama uguma mu rugo urera abana nimba mfite akazi reka tuvuge ngo mfite akazi ndi umusharitsi cyangwa n'undi afite akazi akora iminsi ntaha kare iyo minsi nayitegura gute ku buryo ngera mu rugo kare abana bakambona ese bitabaye ibiye mu gitondo nabajyana ku ishuri nkagenda nganira nabo ese nazinduka mu gitondo nkabategura kukaganira muri aya masaha make noneho nkareba ngo kuwa gatandatu umunsi wose niriwe mu rugo njya mbibwira abantu ari bwo abantu bamwe bakabifata neza ubukwe bwose uhawe ngo itashye si ngombwa kubutaha
ntabwo babifata nabi bo
eh
aba bagutumiye b'inshuti zawe ntabwo babifata nabi
ndakubwiza ukuri njye ku giti cyanjye ushobora kuntumira nkakubwira nti nzaguha intwereramo ariko nshobora kutaboneka ndabikubwira ahubwo nkakubwira nta ahubwo nzagusura mu rugo ubukwe nshobora kutabubonekamo ariko ubwo nanone mba nabipimye mba nabirebye nimba mu kwezi mfite invitation enye ntabwo samedi enye kwa gatandatu inshuro enye z'ukwezi zose nataha ubukwe ntibishoboka
kandi utaburimo ntibwabura gutaha keretse ufitemo uruhare hari ikintu bagushinze gukoramo
baragiye bicara nkavuga ntese ndi mareme oya sindi mareme se nzakenyerera umugeni oya sindi yakenyerera umugeni inshingano zindi mfite ubu bukwe aba bageni nibatambonamo birababera igikomere ku buryo bizaba babaza byarinde mvuga nkimarahemye iyo mbishyize ku munzani ngasanga atari uguhemuka ahubwo ari abantu banyikundira banyitumiye bati turakwikundira rwose uzadutahira ubukwe ariko ari abantu mvuga nti aba bantu basambonye mu bukwe bwabo naba mbababaje icyo gihe ndabutaha kandi nanone ku butaha ejo ntabwo naza mu gusaba ngo hanyuma mbe no mu rusengero na resepsiyo nijemo no gutwikurura ntabwo uwo mwanya
ni umunsi wose
ahubwo n'umunsi wose ubwo icyo ndakivugira yuko n'izindi nshingano dufite muri sosiyare mu mibanire n'imiryango nazo dukeneye kuzireba tukavuga tuti izi ziratwongera akahe gaciro cyangwa twe turazongera akahe gaciro ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu nabonye abadiaspora bagira kandi byewe ndagikunda n'ubwo sinzi abantu baba hanze ahantu hose mujyana n'abana banyu uzi ko buriya mumenya abana banyu kurusha uko twe tumenya abana bacu
rega twe turafatanye ntabwo dutandukana nyine uba uriwo ugomba kubitaho muri buri ikintu cyose
njye rero icyo kintu ndagikunda kugusanga nimba ari ubukwe umwana mwabujyanyemo nimba ari aniveriseri cyangwa se ibirori ibyo ari byo byose mwajyanyemo keretse ku kazi ariko ahantu hose umwana mwajyanye guhaha mwajyanye ahantu hose buriya ikintu cyitwa guha umwana umwanya ni ukuvuga ngo twicaranye mu rugo twicaranye muri salo cyangwa twicaranye muri jaride turi kuganira umwana umwanya wamuhaye mukaganira ukamureba mu maso ukamuganiriza niyo mwaba mufite utundi turimo murimo murakorana ariko umwana muba muri kumwe naje gusanga abantu baba muri diaspora abantu baba hanze y'ibihugu byacu abana banyu mutsindana nabo mukanabamenya kuturusha
hari n'akandi kantu nakongereraho aho wari uvuze uti keretse yenda mu kazi ariko no mu kazi hari aho abana babajyana yego si buri munsi ariko utabonye umusigarano ushobora kumujyana mu kazi kandi ntibigire ikibazo bitera mu tuzi sinavuga ngo ni hose ariko ahenshi nko kwa muganga bishobora kuba ikibazo ariko mu kazi ko mu biro ushobora kujyana umwana rwose ndetse hari n'umunsi wagenewe abana ku buryo ushobora bavuga ngo zana umwana wawe mu kazi icyo gihe bakabakoresha turu bakabereka uko aho papa akora cyangwa mama akora cyangwa nyirakuru cyangwa sekuru bakamwereka akagenda abona departement yenda zitandukanye muri ako kazi bakamwigisha utuntu bakabaha utuntu two gukora kwinshi ku buryo nyine umwana nawe ataha yumva burya mbese papa aba yagiye ahangaha mama aba yagiye hana ahangaha bakamenyeraho nyine aho umubyeyi abaherereye n'akazi bakora
oya ikintu cyitwa guha umwana umwanya ni ikintu tuba tugomba gutegurira ukagikoresha ukakigambirira ni ikintu uba ugomba kugambirira kandi ntabwo bisaba ibintu byinshi bihambaye urugero rutoya nshobora kuba ngiye kugura umugati cyangwa se hari ahantu nyarukiye nkajyana abana nkababwira nti ngiye mu nama aha ndaba nicaye hano namwe mwicare hariya mbe mbareba bitandukanye n'uko navuze ngo nabasize mu rugo oke abana banjye bamaze gukura umukuru wanjye afite 11 uwumukurikira afite 6 agiye kugira 6 barakuzeho gato ariko nimba ari abana wagendana ahantu ushoboye wabagendana wo kubasiga mu rugo nimba ari ahantu ngiye gusura nk'inshuti nkaba nzi ko nta kibiri butware nshobora kubabwira ntishobora kuzana abana nkabazana ariko nanjye nkabazana mbabwira nabahaye amabwiriza ntituragiye ariko murasabwa kwitwara gusa na gusa na gusa ariko byibuze abana bumve ngo mama ntitwamubuze icyumweru cyose none no kuri wikendi yigiriye muri gahunda ze adusize mu rugo twebwe kandi uwo si mama gusa na papa hari umugabo w'inshuti yanjye yarambwiye ati jyewe ni umufana wa Kiyovu yarambwiye ati jyewe mfana Kiyovu iyo ngiye muri stade kureba Kiyovu umwana wanjye w'umuhungu ndamujyana
we n'umukobwa ajya amujyana niba mufite ni n'umukobwa niba mufite ntiwajya amujyana
ajyana umuhungu
urumva ibyo nabyo ni ukurobanura
uracyumva cya kintu cy'imyumvire ariko arambwira ati jyewe umwana wanjye ndamujyana tukajya kureba mace niyo kiyovu yakeneye hanze ya Kigali turayikurikira. Ariko urumva ni cya gihe ufata umwana uti okay, umwana nimba ntabashije kumusanga mu isi ye reka basimuza mu isi yanjye ariko muhe umwanya.
Yego. Yereka dusubire ku murongo. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Dufite Kwizera, uranyumva? Numérien. Ni byo mbona hano kuri Facebook. Kwizera. Uranyumva? Kwizera turi kumwe? Kwizera.
Muraho muraho.
Yego yego.
Turi mu majyaro y'u Rwanda mu karere ka Kayonza umurenge wa Buyoga.
Yego, ni uyu ninde? Ni Ahmad?
Yego, ni Ahmad Kwizera.
Yego.
Turabakurikiye turi mu majyaro y'u Rwanda mu karere ka Kayonza umurenge wa Buyoga.
Yego.
Buriya abanyarwanda nibo bari batekerezaga neza, bari bafite umwuga n'uvuga ngo uburere buruta ubuvuke, kuko iyo urebye usanga uburere umwana abukura ku mubyeyi wiwe, ku babyeyi be. Ntabwo uburere ushobora kubuhabwa wenda n'undi muntu utari umubyeyi wawe. Uzarebe nk'iyo umubyeyi arimo yonsa umwana we amureba mu maso, urukundo amuvomamo ni rwo rutuma baba n'inshuti bakamenyana, hahandi umwana atazagira n'ubwoba bwo kuba yabwira ikintu icyamubayeho umubyeyi we. Usanga muri iki gihe ababyeyi batakirera abana babo, abana basigaye batinya n'ababyeyi babo, ntibagire uruhare no mu myanzuro imwe n'imwe abana bafata. Ugasanga umwana rimwe na rimwe yishuye nko mu bintu bitari byiza kubera kubura n'amakuru akomoka kuri wa mubyeyi we yagakwiye kumuha, kubera ko ababyeyi iki gihe ntabwo bagifata inshingano zo kwita ku bana babo nk'uko bikwiriye. Icyo natanga nk'inama rero, ababyeyi bagakwiye kumva ko uburere bwa mbere buzaturuka ku bana babo, aribo bagomba kubitaho, nta wundi muntu undi waza ari nk'inyongera. Ariko yiyongera kuki? Yiyongera kuri wa mubyeyi, ku burere aba yahaye umwana we. Nicyo gitekerezo nari mfite. Murakoze, turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Kayonza umurenge wa Buyoga.
Urakoze cyane Kwizera. Reka turebe na Kwizera wundi nawe twumve igitekerezo cye. Kwizera Numérien, uranyumva? Ari ku murongo wa telefone ariko ntabwo arimo kudusubiza, ubwo turaza kumugeraho mu kanya. Barbara, muri makeya duhina amagambo kugira ngo tubashe kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi. Igitekerezo cya Kwizera urakivugaho iki?
Urabona ko ikibazo gikomeje guhangayikisha benshi, ikibazo kigendanye n'uburere bw'abana. Ariko hari ikintu ababyeyi akenshi tutajya dutekereza, kandi ndakomeza kuvuga ababyeyi kuko nubwo sosiyete ako kantu ngira ngo urakazi ejo, ni umwana iyo ateye imbere akiga neza agatsinda bavuga ko ari uwa.
Yego.
Iyo umwana ananiranye ati buriya nyina yamwize nabi. Ariko akenshi twibagiza ko umwana atabyarwa n'umugore gusa, atabyarwa n'umugabo gusa. Umwana ni uw'umugabo akaba ni uw'umugore. Iyo umwana yangiritse cyangwa agize imbogamizi mu mikurire ye, mu by'ukuri inshingano ni iza se zikaba n'iza nyina. Hari ikintu rero akenshi dukunze gutekereza kuti umwana nimba namwishyuriye minerivare akajya mu ishuri, kandi twese dushaka ko abana bacu biga kandi biga mu mashuri meza, tukavuga tuti umwana wanjye nakuze uko ashoboye ku rugero ndiho cyangwa se ku rwego ndiho, namushyize mu ishuri ryiza cyangwa yize mu ishuri nshoboye mfite ubushobozi. Umwana afite imyenda yewe, Imana iranamfasha nkabona icyo mugaburira, nibyo ntarinze. Ugasanga niyo umwana agize inzitizi cyangwa izindi mbogamizi mu mikurire ye, mu myifatire ye, akenshi umubyeyi yaba ahana umwana atari kwa mwana we wabuze. Sinagushyize mu ishuri ryiza, wabuze, hari imyenda wabuze, wabuze ibiryo. None tukagaruka tukibaza nk'icyo uwo udukurikiye yari amaze kuvuga, uburere bw'umwana ntabwo, yego amashuri ni meza, kumugaburira ni byiza, ukanamugaburira indyo yuzereka uburere ntago ari ukuvuga ngo nakugaburiye ni no kumugaburira indyo yuzuye wamugaburira indyo yuzuye yambaye ariko si ibyo gusa umwana akeneye wa mwanya mwicara mugaseka mukaganira mugatera inkuru ukamuseka ukamutinyura ukamwigisha kuganira ukanareba uko aganira na bagenzi be barumuna be cyangwa se bakuru be ukareba uko aganira na bashiki be ukareba uko aganira na basaza be utwo tuntu ntabwo watubona utabigambiriye ngo uvuge uti uyu munsi ndirirwa mu rugo cyangwa se nimba ndi butahe ndataha nganire n'abana ariko nitegereza ntabwo ari ukwikiza
yego
hari ntabwo ari ukwikiza ngo ke ngo natake ngo ntimumbone ariko noneho nko muri ibi bihe by'iterambere generalize dufite amatelefone y'amasmartphone ugasanga watashye saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ebyiri
wibereye muri fone
uri muri telefone uri kuri WhatsApp watashye saa kumi n'ebyiri uri kuri Twitter abari kuri Twitter cyangwa abari kuri Instagram urareba amafoto urareba amavideo urimo uraseka abana bicaye hirya nawe wicaye hano uri kuri telefone nabo bari mu bindi biganiro byawe nanone wose umwanya uwo mwanya ni umwanya wo gutaha kare ariko nta kindi wakoze nta burezi watanze muri uwo mwanya icyo ni kintu cya kabiri si ukugaburira abana gusa kubambika gusa kubishyura minerivari ari papa ari mama ahubwo nimutaha murakoresha iki wa mwanya ya masaha muri kumwe n'abana
reka dukomeze twakira kuri telefone hari umumama cyangwa se sinzi niba ari umukobwa ariko bambwiye ko ari umuntu w'igitsina gore nubwo izina ryanditse kuri Facebook ari ry'umugabo Nyaminani Kanyamanza uri kuri iyo nomero ya Twitter batukaganira ku nomero ya Nyaminani Kanyamanza uratwumva turi kumwe ntabwo turimo kukumva uravugira kure cyane uratwumva se wowe alo agomba ko harimo ikibazo muri telefoni ye ndamwumva inyuma ariko simbashe gusobanukirwa icyo avuga reka dukomeze noneho tuganira ubwo ndabona amatelefoni arimo aragorana ariko turaza kugenda turabaha umwanya uko bishoboka kose none Barbara ubona noneho muri make mu kanya wavuga guti abagore harimo abashabitsi harimo abanyeshuri bashaka kugira ngo bungure baziyungure ubumenyi babashe kubona byenda imirimo myiza mu bihe biri imbere harabashakishiriza hirya no hino ubona inshingano zabo babasha kuzuzuza ukurikije ibyo basabwa muri kino gihe
reka nkubwire hari ikintu tujya dukunda kuvuga inshingano z'abadamu mu Cyongereza bazita triple role inshingano eshatu ni ukuvuga inshingano yo kuba mama inshingano yo kuba umugore n'inshingano y'imirimo yo hanze dukunze gushyiraho igitutu abadamu abari n'abategarugori cyane cyane abadamu ngo buduze izo nshingano zose neza zose zigende neza icyarimwe njyewe ntekereza n'ejo bundi nahoze ndeba ikiganiro reka nitwize urwo rugero nahoze ndeba ikiganiro mugore wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama Michelle Obama yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru uzwi cyane umudamu witwa Oprah Winfrey aramubaza ati se izo nshingano cyangwa se ibyo byose abagore bashobora kubigira icyarimwe bakabigereraho neza icyarimwe Michelle Obama madamu wa Barack Obama yaravuze ati ni ukubeshya tuvuze ngo umugore yabigira byose icyarimwe byose bikagenda neza icyarimwe none se ni Imana ntabwo ari Imana bivuze iki yaravuze ati ushobora kugira icyo ukora neza mu gihe runaka ukagira ikindi ukora neza mu gihe runaka ukagira ikindi ukora neza mu gihe runaka nunze muri iryo jambo yavuze inshingano dufite ni nyinshi kandi biragoye ko tuzitunganyiriza icyarimwe ngo zibe zihaninge zifite icyarimwe keretse uri imashini cyangwa se uri imana mu by'ukuri. Dore icyo nkunda ngewe kuvuga, nkunda kuvuga ngo ahantu uri mu mwanya uhagazemo tunganya neza ibyo urimo muri uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo nimba wagiye ku kazi kuva saa mbiri kugeza saa kumi n'imwe, ayo masaha uri mu kazi gerageza akazi ugatunganye neza, ntugire ibyo usiga bidatunganyije muri uwo mwanya. Nunabisiga urwane n'uko bitazarenga ibiro ukoreramo cyangwa se business ukoreramo ngo
yego. Barbara turi kumwe?
Yego ndakumva.
Nari ngize ngo telefone yawe iracitse nk'uko izindi zirimo kugenda ziducika. Abakunzi b'ijwi rya Amerika turahamagara telefone zigahita zicika cyangwa tukababwira ntibatwumve. Reka tufata akaruhuko akanya gatoya duhumeka, hanyuma rero tuze gukomeza ikiganiro.
Ndikira hirya ariko mata niki ngo inyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndiwibugo.
Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko Birasi bimuhumuruka mana
shofe wowe ndabona ashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kure tu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapapa Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twizere ko noneho zicamo neza. François Nduwimana uranyumva? Ndabona atarimo kwitaba. Reka twakire twagira Yezu Marcel. Marcel uranyumva?
Yego ndabumva neza, muraho neza.
Muraho, ntago waheruka kuza kuri telefone ariko.
Ndaza nuko nyine abantu babari benshi bagahamagara bakeye.
Cyangwa se zigakomeza gucika nk'uko nguko urabona imwiravaho indijyaho. Yego turakwakiriye.
Murakoze cyane. Ndi Kigali mu Rwanda. Reka mbanze ndamutse n'umutumirwa ariko mubaze utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere, ibintu byaje ngo ni uburenganzira bwe, ku buryo kera tukiga umwana yarakosaga ugasanga kuba umwana akosheje guhanwa ntabwo bigirwa kuba ari umubyeyi we gusa, mwarimu ku ishuri akaba yamuhana, umubyeyi utambuka abona umwana ari mu ikosa akaba yamuhana. Ariko haza kuza ikintu ngo ni uburenganzira bwe, ngo uburenganzira bw'umwana, ku buryo muri bwa burenganzira bw'umwana ahubwo nawe ubwe yica uburenganzira bw'abandi. Icyo cyo ntabwo cyako gikoma mu nkokora uburere bwakabaye buhabwa abana mu gihe ababyeyi bose babagarirwa gutanga uburere bwuzuye. Ikibazo cya kabiri, ikintu kijyanye n'ubusumbane mu bahungu n'abakobwa cyo kigenda kigabanuka. Ariko nk'uko kugabanuka cyagabanyutse kubera ko Leta yashyizeho ibijyanye n'uburinganire uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo. Noneho hagira abagore bamwe bumva nabo uburinganire imera nk'aho inshingano basa nk'aho bari bafite bazikoresha abagabo, ku buryo uyu munsi umubare w'abagabo barushye nawo wagiye uzamuka. Icyo cyo ntabwo gishobora kunikariza uburere umwana ahabwa, kubera ko harimo abumvishe ijyame ry'uburinganire bakadumva nabi, noneho wa mwana nawe akaba aratesetse. Icya gatatu cyagarutse ku bakozi bo mu ngo, babyeyi basigaye abana bakozi. Uyu munsi uriya mwana wirirwanye n'umukozi ntabwo yari azagira mu gihe umukoresha atumashe umukozi we. Uyu munsi tuzi imibereho y'abakozi, nibo rimwe na rimwe badahemberwa igihe, nibo batagira amategeko abarengera, nibo batagira akazi kazwi, nyamara ukavuga uti reka musigire umwana akamurera ariko ukarenga nk'umuha agaciro. Wa mukozi utahaye agaciro wizeye kangahe kwijana k'umwana azamuha uburere wifuza kuba watanga message usugira umukozi ufite kizere kingana iki ku buryo azayegeza ku mwana mu gihe nawe wa mukozi ukureberera umwana umufata nk'ikindi hazi uko turabaza abakozi nibo barara habi niyo barya amasaha kandi z'ijoro kandi cyakumara bayabyutse wa mukozi waraye inkera ari gwarata imitwe mu maso kubera ibitotsi ejo azabashe kurera umwana uwo mwana ngo rero buzavahe nibyo bibazo bitatu bari kutengera ngo avugeho byose.
Ye urakoze cyane twagira Yesu Marcel. Reka
to
reka tubanze twakire Idrisse Bakundwa nawe mbere yuko tu Barbara asubize ibibazo bya Marcel kugira ngo telefone ye itaza kuducika atabonye ijambo. Idrisse uranyumva?
Hello ndagomba neza murakoze.
Ye urahagana he wowe?
Yimbere Liliane kigeze mu Rwanda.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego ni nyunganiro n'inama nashaka kugira ababyeyi nyina abana bacu turabakunda tubasiga mu ngo ndetse no kujya ku ishuri rega ababyeyi nyine dufite abana batoya byaduhangayikisha cyane iyo tubwiye umwana mukozi nta cyizere kinini tuba dufite cy'uko tuza gusanga umwana wacu akiri muzima doza ijisho ku mukozi n'umwana ariko nkaba nisabira ababyeyi gufata neza abakozi tusigira abana bacu ni ukuvuga ngo umukozi ugomba kumufata n'umwana wawe ngobe ukamufata kimwe n'imfura y'uwo mwana wawe kubera ngo iyo weretse urukundo wa mukozi umwana wawe asha amufata neza nawe amufata kimwe na murumuna we nisabira ababyeyi ngo bagerageze bahe ibishoboka byose abakozi bo mu rugo kandi bakirinde gukoresha abakozi bakiri batoya nta mwana warera uwundi byakunda kuko ngo bakoreshe cyangwa bajye mu y'amashyirahamwe bajye bagenda babahe imirimo bashaka imirimo kuri wa mukozi mukuru kandi no mwisabira ngo wa mwana ube no ku ishuri araduhangayikisha cyane no kuvuga ngo umwana uri ku ishuri yagezeyo wa mwanya wo kujya ku ishuri no kuvayo kababyeyi dusigara duhunga dufite ikibazo ku mutima ugatekereza ngo wa mwana arataha koko aragera mu rugo cyangwa wa mwana ugiye ku ishuri aragerayo bisabira ko nta bisabira ababyeyi ko barusheho kwerekana urukundo ku bana ndetse n'umwana uregwa n'umukozi ageraho niyumvemo wa mubyeyi we kubera akenshi wa mwana ntabwo abona wa mubyeyi we amasaha menshi amasaha menshi ayamarana wa mukozi bisabira ababyeyi ko baha umwana abana uburenganzira bwabo bakabona ababyeyi babo bakababonera igihe kugira babashe kwita ku muryango.
Urakoze cyane Idrisse ariko nkwibariza akabazo gatoya uravuga uti tusigara duhangayitse umwana aragira ku ishuri cyangwa se aragera mu rugo niki gituma kibatera uwo muhangayiko?
Muhangayiko urabona gihe turimo biragoranye umubyeyi adahangayikiye umwana ntacyo biba bimaze ni ukuvuga ngo twebwe ababyeyi kuko nanjye ni umubyeyi nanjye mfite abana babiri umwe yiga muri agiye gutangira segonderi umwana ukivuka kugera umwana mukuru iyo umwana akiba mu rugo agomba guhangayikisha umubyeyi kubera ngo nta cyizere usibye inama nyine nyinshi cyane no gusenga Imana.
Yego kumuhoza ku mutima urakoze cyane Idrisse. Barbara uraza kubihina mu magambo makeya bagiye babigarutseho bombi yaba ari Marcel cyangwa Idrisse bagarutse ku bijyana n'abakozi bo mu rugo ndetse afuze n'icyifuzo nagira ngo ubasubize muri makeya baravuga kuri uburenganzira bw'umwana hanyuma n'iki cy'abakozi bo mu rugo muri makeya ugira icyo babwira
ku kijyanye n'uburenganzira bw'abana yakunze kuvuga ngo ubu ngubu ntabwo abantu bose bagihana abana hari ibintu byinshi nk'uko natangiye mvuga sosiyete yacu yarahindutse imibereho y'ubu ngubu iratandukanye cyane n'uko kera byari bimeze ariko ngewe ndagaruka ku burere bw'abana uburere bw'abana mbere na mbere inshingano zabwo ntabwo ziri mu maboko y'abarimu cyangwa abaturanyi ni papa ni mama icyo kintu kizavugwa kenshi gisubirwamo kenshi ari ku burere bw'umwana n'ababyeyi be ababyeyi rero turasabwa kwicara tukagirana umwanya uhagije tukaganira na hagati yacu abagore n'abagabo tukavuga tuti ese aba bana tubarere gute aba bana tubaha icyerekezo gite tubipange tubitegure urabona Eugenie iyo umuntu agiye gukora ubukwe urabona ukuntu abageni barimo gutegura ubukwe baganira cyane baraganira bati tuzafata iyi sare niyo tuzakoreramo reception tuzambara imyenda ifite aya mabara tuzatwikururira ha cyangwa se tuzagira gutya baraganira akantu ku kandi kugira ngo ubukwe bwabo bugende neza sibyo ariko bamara gukora ubukwe ntibongere kuganira nk'uko baganiraga yabo ngo banabirenzeho ngo barebe bati urugo rwacu turaruyobora gutya abana tuzabyara uyu mubare w'abana tuzabarera gutya tuzabigisha gutya bazigaha naha ese tuzabishobora kubigisha gutya ese tuzabasha gukora ibinini ngo banicere bavuge bati wowe uvuka mu muryango umeze utya nanjye mvuka mu muryango umeze utya reka abana tubahe icyerekezo kimeze gutya ntabwo ari kenshi usanga twicara ngo tuvuge tuti aba bana turimo kubarera neza ese papa umugore n'umugabo baganira ese wowe kuri papa ibi bintu byo kubura kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere uva mu kazi ujya mu nshuti ujya kureba mace cyangwa se wagiye muri gahunda zawe wagiye mu nama zitarangira wagiye mu bintu bitarangira urabona bizaha uburere abana bacu uko tubishaka ese wa mugore we yego urakora ndabyumva ariko se uvuze n'umwe kimwe mu cyumweru tukubona utari kuri telefone utari kuri kompiyuta cyangwa se utagiye gushabika bo hagati yabo baganire bavuge bati umurongo dushaka guha abana bacu n'uyu kandi jyewe nawe turabifatanyamo gutya mbere y'uko ujya kuvuga ngo abana ngo ku ishuri ngo mwarimu yabakosoye erega umwarimu aza yubakira ku byo mwe mwashyizeho umwarimu hari ibyo abarimu bakora karikiramu ibategeka hari uburezi umwarimu atanga ntabwo umwarimu azigisha ikinyabupfura umwana wawe nk'uko we watakimwigishije azamwigisha imibare azamwigisha biyoloji azamwigisha icyongereza azamwigisha igifaransa ariko ntazamwigisha nk'uko wakamwigishije
uravuga rero ko ababyeyi ubwabo hagati yabo bagomba kuganira bakumvikana ku buryo bagomba kwita ku muryango wabo no ku bana noneho aba bakozi rero bashinzwe bafite izo nshingano nabo zo kwita ku bana mu rugo bo wababwira iki cyangwa wabivugaho iki nanone muri makeya kugira ngo dukomeze twakira n'abandi
hari n'ikindi kibazo cya kabiri bavuze cy'uburinganire mu miryango buriya dukunda kuvuga inshingano iyo tuvuze umugore n'umugabo tuvuga ngo inshingano z'umugore inshingano z'umugabo ariko reka nkubwire mbere na mbere birakwira ku biganiro nari mvuze mbere na mbere umugore n'umugabo kuko umugore n'umugabo ni ekipe imwe turi ekipe imwe ni ukuvuga ngo ni umugore uri umugabo turi ekipe imwe nk'uko dushobora kuvuga ngo Arsenal cyangwa Man U cyangwa Chelsea abakinnyi b'umupira barabizi muri ekipe haba harimo abakinnyi ariko abakinnyi bajya basimburana abakinnyi baba bazi ukuntu bahana ahantu umupira ntabwo umwe avuga ati jyewe nshinzwe isuku ndi bunyeganyege ndaguma ntabwo wabona umupira ugiye kwinjira mu izamu ngo uhagarare uti jyewe
ngo ni kana kuri bo bufate ngo ni umunyezamu uri bo butangire
ngo ni umunyezamu jyewe ntabwo bindeba ahubwo baba barwana no kureba ngo uyu mupira ntugere hafi y'izamu kuko ntituzi aho umutwe uri buturuke ngo winjize icyo gitego rero navuga ngo umugore n'umugabo mbere na mbere ni ekipe rero muricara mugakora strategy mugafata ingamba muti uyu mupira turawukina gutya mugabo mwiza mugore mwiza reka dukine uyu mupira gutya mugabo mwiza ugize amahirwe imana iguhaye umugisha iguhaye akazi ugiye gukora hanze y'u rwanda jyewe nzasigara ku izamu ryanjye gutya ariko nawe aho ugiye dore uko uzahagarara mu izamu ryawe dore uko tuzafashanya kugira ngo kutahaba mu rugo kwawe ntikugire ingaruka ku bana kuko ari byo babona gusa bakabiganira ni ekipe imwe
ishobora kugira inshingano zihinduka. Uyu munsi umugabo ashobora kubona akazi hanze y'u Rwanda, ariko ejo n'umugore ashobora kubona akazi hanze y'u Rwanda. Ese umugore agiye hanze y'u Rwanda ayo mahirwe ayavuzwe kuko ari we ndetse ugomba kuguma mu rugo. Nonese madamu aramutse abonye akazi akajya gukora hanze y'u Rwanda kandi akaba yakorera amafaranga yateza ya ekipe yose hamwe imbere ku rwego rushimishije, iyo ekipe yaganiriye bakabyumvikanaho ekipe yose irabenefita ibyungukiramo. Ni ukuvuga ngo ekipe rero ziri hanze zicare ziganire bavuge bati mukino dore uko tuzawuyobora kuko turi mu gikombe cy'isi, dore uko tuzayobora inshingano dore uko zimeze uyu munsi. Iyo turebye amafaranga dukorera akazi dukora amahirwe dufite ibibazo dufite turabona umupira twawukatisha gutyo, turabona uyu mukino twawujyana gutyo. Abana dufite dufite abana batatu, buri mwana ateye atya ateye atya ateye atya. Uyu mwana rero kuko ateye gutandukanye nk'uko barumuna be turamurera dufite. Rega n'abana baratandukanye, ntabwo abana bose barera kimwe, abana nabo baba batandukanye batekereza uburyo butandukanye. Abanyarwanda barabivuze ngo ibyara Mweru na Muhima, ntabwo Mweru na Muhima wabarera kimwe, mumva mu buryo butandukanye, bitwara uburyo butandukanye,
abantu bose baratandukanye. Mbere yo kugera ku bakozi, reka twakire Jean Paul telefoni idacika amaze akanya ategereje. Jean Paul, Jean Paul, uranyumva? Jean Paul, ni John Paul, ni Jean Paul, ntabwo numvise neza izina, ntabwo tukumva neza. Jean-Nepo, yego yego, Jean-Nepo.
Hari igitekerezo nagira ngo ndatangize kandi gikomeye cyane kuri njye, kandi neza mbona ko kiriho mu rubyiruko, mu banyeshuri, akenshi byo mu ntara mu ntara.
Egera telefoni kugira ngo tubashe kukumva neza.
Yego. Nanjye ngitangira kwiga mu by'ukuri neza, nize nageze mu wa gatanu, mu wa mbere kisengeri, ababyeyi banjye batangiye kumvuga gihembyumva buri umwe kubyo byumvikana uburyo byo kwiga kwanjye, ndetse nizeze n'akaba ari uvugana mu kumfasha umubyama ku buryo ari we mbona agashaka n'ibishinzwe byeze akaba yagura n'ikazi cyangwa se n'amasomo cumi n'abiri kwigenza nkaba nayigira mu masomo atandatu gusa, kandi mu by'ukuri afite amabwiriza akaba afite amafaranga afite buri kimwe cyose, ariko akajya kuyanyemera cyangwa agafite amabwiriza akaba ari n'uyu mwaka dushaka dufite inyota yo kwiga kugira ngo nabo tugire icyo, ariko ukabona birageze kugira ngo ubyereho mu by'ukuri bitewe no kuba ari kwiga. Rimwe na rimwe wakize ugasanga wagira mu rugo inabi, mu rugo amakimbirane, kugira nta gutukana, kandi ibyo ni byo wenda wari ufite ikiganiro cyangwa se ibyo ni byo twize ku ishuri, ugasanga nyine ni ikibazo abana barabibona. Ntitukuri nabyo
rwose reka ngushimire Nepo, kubera ko akahe karadushiranye, reka ngushimire. Ndabyumva ko urimo uvuga ko hari uruhare rw'ababyeyi mu myigire y'abana, muri kwa kumvikana, kwa kuvugana. Umutumirwa yatubwiraga ko byateye ikibazo kugira ngo ubashe kwiga, hazamo gasigane ko kugira ngo bakurihire amashuri. Ubwo rero n'ababyeyi bandi bafata gutyo abana babo bagire bisuzume. Reka ijambo rya nyuma ndiguhe Barbara, amasogonda make cyane tusezera.
Yes, urakoze cyane Jenny. Dusoza, reka tubwire ababyeyi bafite abakozi bo mu rugo, abo bakozi dufatanyije kurera, ariko abo bakozi baza bakurikiza icyerekezo twabahaye. nitwebwe tubashyiraho wa murongo nahoze mvuga ngo nitwe tuwutanga iyo umugore n'umugabo ekipi icaye kaganira.
Yego, reka reka mvigushimire rero, ngushimire iki kiganiro, nshimira Kelly Nashwan na Nelson Ropes bamfashije hamwe na Nadia Taha ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikro ya Eugenia Mukankusi, mwakoze mwese abo twari kumwe aho muherereye hose, mukomeze kugira ibihe byiza.